Karibu nyumbani. Kiki Studio, New African Sounds Band.